Yeah man, come in dance, man, select a boy. Check the reggae and check it.
TMK, 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 TMK.
Mandoko digital.
Diri be the one away. Bring a bag of wizard. Diri be the one away. Like you matter if I. Diri be the one away. Bring a bag of wizard. Diri be the one away. Like you matter if I. Diri be the one. Diri be the one. Diri be the one away. Like you matter if I. Diri be the one. Diri be the one. Diri be the one away.
Ukenda South Africa we utacheza white. Ukenda Jamaica we utacheza reggae. Ukenda Congo utakata mono. Hip hop ya kweli ipo America. Ukenda Palestina kila siku vita. Ukitazama Somalia wanakufa njaa. Watoto wanakufa na njaa. Kisa vita yomitaa wote kisharishari. Kisa vita yomateka wakupenda kutekwa. Kisa vita usikukucha kazi mpaka wanakesha. Kisa vita hata nikenda Ulaya nitarudi bongo. Usiporudi tena nitaonekana machino. Hata nikenda Ulaya nitarudi bongo. Usiporudi tena nitaonekana machino.
Diri be the one away, bring a bag of wizard. Diri be the one away, like you matter if I. Diri be the one away, bring a bag of wizard. Diri be the one away, like you matter if I. Diri be the one, diri be the one, diri be the one away, like you matter if I. Diri be the one, diri be the one, diri be the one away.
Ukenda Sudani, purukushani kusudini. Pepto nako kila siku ndana Japani. Amerika nako kila siku skendo. Mara sama kava mia kawa mitambo. Napigia rege watu waruke.
Diri dude,
yomasera muda mrefu wanangoja.
Diri dude,
napigia rege watu waruke.
Diri dude,
yomasera muda mrefu wanangoja.
Diri dude.
Ukenda Palestina kila kona teja. Na kila klabu tayo kwenda kote kumeja. Ukenda Palestina kila kona teja. Kila klabu tayo kwenda kote kumeja.
Diri dude bwana we, bring a bag of wizard. Diri dude bwana we, like you matter if I. Diri dude bwana we, bring a bag of wizard. Diri dude bwana we, like you matter if I. Diri dude bwana, diri dude bwana, diri dude bwana we, like you matter if I. Diri dude bwana, diri dude bwana, diri dude bwana we, like you matter if I.
Diri dude, diri dude, diri dude bwana we, diri dude. Hiri dude, hiri dude bwana away. Hiri dude, hiri dude, hiri dude bwana away. Hiri dude, hiri dude, hiri dude bwana away.
Cheza reggae, cheza reggae, cheza dude na reggae na chege we. Cheza reggae, cheza reggae, cheza dude na reggae na chege we.
Moshi mkubwa umetanda juu ya anga. Wazee wa kale tunamwenzi Nesta Mare. Moshi mkubwa umetanda juu ya anga. Wazee wa kale tunamwenzi Nesta Mare.
Diri dude bwana we, bring a bag of wizard. Diri dude bwana we, like you matter if I. Diri dude bwana we, bring a bag of wizard. Diri dude bwana we, like you matter if I.
Diri dude bwana, diri dude bwana, diri dude bwana we, like you matter if I. Diri dude bwana, diri dude bwana, diri dude bwana we, like you matter if I.